Rangiri mutu, rangiri yindi. Umbatawe mumura ngazi, mubyeyi wanje nkunda cyane. Amazina y'abahungu mubyeyi. Yarero, Morisi nkunda cyane, mubyeyi wanje nkunda cyane. Yemura Morisi nkunda cyane.